madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey heshiis ay quwadaha dunida la gaareen dalka Iran, kaas oo ku saabsan barnaamijka nukleerka ee Iran. Madaxweyne Obama ayaa durbaba bilaabay olole muddo badan qaadan doona oo heshiiskan uu kaga dhaadhicinayo dadka Mareykanka iyo aqalka Kongareska oo uu garwadeen ka yahay xisbiga Jamhuuriga. Xubno badan oo ka tirsan xisbigan ayaa shaki ka qabay ama dhibsanayay wadahadallada xukuumadda Tehran lagula jiray. Wariyaha V O A Michael Bowman ayaa warbixintan aqalka cad ka soo diray. Maxamed Cabdi Sandheero studio fadhiya ayaa inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Obama oo ay farxadi ka muuqato ayaa yimid beerta Rose Garden oo ah goobta aqalka cad ee uu warbaahinta kala hadlo. Waxa uu shaaciyey in yool uu Mareykanku toobanayo sanad doon doonayay laga yaabo inuu hadda gacanta soo galay waa haddii heshiis kama dambaysa la wada gaadho.
Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime.
Hanaanku waxa uu xidhayaa waddadii ay Iran ku samaysan lahayd hub nukliyeera. Iran waxay la kulmaysaa xadidaad adag oo barnaamijkeeda la xidhiidha. Sidoo kale, Iran waxay ogolaatay baadhisteeda ugu adag galaan galna loogu yeelan karo. Waa hanaankii ugu daahfurnaa abid ee barnaamij nukliyeera lagaga xaajoodo taariikhda caalamka, ayuu yiri. Mr. Obama ayaa faahfaahiyey xadidaadda qalabka atomikada ee Iran ay haysan karto iyo meelaha qalabkaasi lagu hayn karo. Waxa uu ku celceliyey in heshiiskani uu ku salaysnaan doono baadhis ee uuna ku salaysnaan doonin is-aaminaad uun.
If Iran cheats, the world will know it. If we see something suspicious, we will inspect it. Iran's past efforts to weaponize its program will be addressed. With this deal, Iran will face...
Haddii Iran ay wax khiyaamayso, adduunyadu way ogaanaysaa. Haddii aanu aragno waxyaabo shaki keena, waan baadhaynaa. Dadaaladii hore ee Iran ay barnaamijkeeda hub ugu beddelaysana waa laga hadli doonaa. Heshiiskan, Iran waxay la kulmaysaa baadhis ka badan mid uu la kulmay dal kasta oo kale oo dunida ku yaala, ayuu yiri. Ra'yi ururin dadweynaha Mareykanka laga qaaday ayaa muujinaysa in dadka Mareykanku ayna waxba ka qabin heshiis lagu xaliyo ismariwaaga barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Laakiin arrintaas ma wada qabaan xubnaha Kongareska ee Mareykanku. Bishii hore 74 senator oo jamhuuriga ka tirsan ayaa warqad furan u qoray dowladda Iran iyaga oo ballan qaaday in Kongareesku uu veto saari doono heshiis kasta oo la gaadho. Shaacintii Khamiistii shalay ee heshiiskan, senatorkii warqaddii Iran loo diray qoray oo ah Tom Cotton ayaa heshiiska ku sheegay qodobo khatar badani ay ku jirto oo Mareykanku uu ku tanaasulay, kaasoo Iran saaraya waddada ay hub nukliyeera ku samaysanayso. Hadal uu isna soo saaray afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka John Boehner ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay in Kongareeska loo ogolaado inuu si buuxda dib ugu eego heshiis kasta ka hor intaan cunaqabataynada la qaadin. Madaxweyne Obama ayaa soo dhaweeyey dooda Kongareeska, hase yeeshee doonaya in heshiiska laga ilaaliyo dhaleecaynta xanafta leh.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo jeedinayay. Haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay Bariga Dhexe? Isla Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka kulliyadda James Wells ee jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka.
Waad mahadsantahay Maxamed. Bariga Dhexe dhowr ayay qodob ayaa soo baxaya heshiiskaasi mar haddii la gaaray. Ta ugu horeysa waxa weeye iyadoo la gartay Iran inay tahay waddan quwad leh oo xoog leh, tiradeedu 80 milyan oo qof ay ku dhow yihiin, aqoon badan leh, cilmiga sayniska aada u fahamsan, waddan aada iyo aada u quwad weyn oo lagaba yaabo inuu noqdo waddanka ugu quwad weyn iyada iyo Turkey iyo Israa'iil Bariga Dhexe. Wadda iyadu waxay Israa'iil kaga sii duwan tahay waxa weeye dadkeega fara badan oo 80 milyan in ku dhow. Taa waa la gartay Bariga Dhexe Iran la-aanteed inaan laga hadli karin. Ta labaad halkaasoo ka soo baxday waxa weeye dowladda Israa'iil oo dee baqdin weynin ay gashay oo meel walba ka hadlayso oo leh Iran yaan laga ogolaan heshiiskaas. Marka Israa'iil waxay kelideed awood u lahayd qunbulada duryaha inay haysato oo dee iyadunbaaba Bariga Dhexe haysata qunbulada durya, nuclear weapons and nuclear bombs. Laakiin waxay ka baqaysaa dee wadamada kale ee bariga la degan oo waliba cadaawad xoogilka ka dhexayso inay quwadda iyaguna yeeshaan. Iran baana ugu soo horreysa. Marka halka oo hin weyn baa ka socota waddanka Israa'iil gudihiisa oo ra-iisul wasaarahoogu ah ugu horreeyo oo had iyo jeer Mareykanka ku canaananaya inaan la ogolaan heshiiskaasi layska dhaafo oo cunaqabataintuun lagu sii adkeeyo amba militariba dagaal lagu qaado oo dadka
badankiisu
ay haystaan inay tahay taasi ra'yi waalan inuu yahay kaasu.
Waan gartay wadamada sunniga ah ee sacuudiga hormood ka yahay iyaguna siday u arkayaan heshiiskan?
Wadamada carabta sunniga diinta islaamka de labay mabdaoodu waa mabdaoodu waaweyn baa jira, sunniga iyo shiicada. Marka dadka carabta dowladahooga ee sunniga oo Saudi Arabia, United Arab Emirates khaliijka wadamada ku yaala, iyo wadanka Egypt ay ugu horeeyaan, war waaweyn baa ka qabo. Dee tartan baa ka dhexeeya Iran, tartan lagu tartamayo yaa islaamnimada ugu horeeya, yaa xadaaradda ugu horeeya, yaa dadka islaamka u hadli kara. Arrimaha caynkaas iyo wadamadan carabta oo badankoogu daanba dictatorship amba xaqoys uu leeyahay oo dimuqraadinimada an ilaa iminka baran oo ka baqaya markaa in ay soo gasho isbedelkii Iran ka dhacay 1980-kii shaahi lagu baabiyey, ee dad ay soo galeen diinta islaamka haysta oo doonaya inay xukun cusub keenaan, laakiin dimuqraadinimona ku xidhaya oo doorashooyin baa ka dhaca wadanka Iran. Sidaad ogtahay, wadamada carabta ee sunniga ah ee badankoodu dictatorshipka amba qoysisku ay iska leeyihiin, baqdin weyn ayaa ka haysa Iran xagga siyaasadda iyo xagga quwadda militariga labadaba. Marka si wanaag si aada ayay iyagu u dhididsan yihiin, waana la maqlaya durbadda qayladooda iyo cabashadooda.
Waan gartay maxay uga dhigan tahay ama heshiiskani uga dhigan yahay xiriirka dalka Maraykanka iyo Iran?
Waaba halka ugu weyn baan ayaan filayaa. Horta waa mid madaxweynaha wadankan Maraykanku madaxdii hore ee wuxuu kaga duwan yahay, khaasatan labadii isdhalay ee Bush iyo maxaan ku dhahay Clinton, labadaba saddexdaba uu kaga duwan yahay. Waxaad moodaa nin inuu ka xariifsan yahay xagga siyaasadda oo uu fahamsan yahay adduunyada inaan loo qaybin karin un galbeed iyo inta kale, ee adduunyadu ay intaa more complicated, ay intaa ka duwan tahay. Marka wuu ku adkaystay in wadahadalada la sii wado. Waad ogtahay dee baarlamankan Maraykanka guriga hoose khaasatan aada iyo aada bay arrinta ula dagaalamayeen, laakiin wuu ku adkaystay Obama. Maraykanka siyaasadiisii bariga dhexe marka waxaa la filayaa inay tani bilowdo, inay wax ka bedesho oo wadahadal cusub oo iyaga u gooni ah ay Iran iyo wadanka Maraykanka dhex marto, iyaga sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa cadaawadda imika gabowday ee 2-3 sannadood soo socotay, in wax laga bedelo malaa xagga dhaqaalaha iyo baayac mushtariga iyo technologiga iyo jaamacada iyo waxaas la bilaabo sidii ay wax wada qabsan lahaayeen, ay wax isku dhaafsan lahaayeen. Marka rajo weyn bay dadka Iran gudaheega ku nool iyo dad badan oo Maraykan iyoba ay ka qabaan inay wadadaasu noqon doonto mid imika la bilaabay, in saaxiibnimo cusub oo wadahadalkan ugu horeeya Iran iyo ay dhex marto wadanka Maraykanka. Taasuna wax badan baa laga yaabaa mustaqbalka inay ka bedesho bariga dhexe, laakiin dee waxay ku xidhnaan doontaa madaxda la dooran doono, waayo Obama waxa u haray waa 2 sannadood wax ka yar. Marka isagii shaqadii markay u dhammaato madaxda bedeli doonta ayay ku xidhan tahay dee halkaa inay ka qaadaan iyo in kale.
Waan gartay ugu dambeyntii haddaynu baldib u noqono, maxay arrinta Iran iyo nukleerkeedu indhaha intaa leeg ay u soo jiidatay oo aada ihtimaamkaas loo siiyey, iyadoo la og yahay in dalal kale ay isticmaalaan tamarta nukleerka si nabada Japan, Jarmalka, laga yaabo Brazil, India? Waa maxay ta Iran maxay ugu duwaneed inta kale?
Waxay kaga duwan tahay waxa ugu soo horreeya waxa weyde waa wadan muslim ah, wadanka quraya muslim ah ee nuclear weapons ma hawn cilmiga nuclearka, laakiin ka marka laga dhigo xoolo military oo nuclear bombku ugu horreeyo, wadanka qura islaamka ee taa haysta waxa weeye wadanka Pakistan. Pakistanna dagaalka arrimaha ka dhexeeya iyaga iyo India ee Kashmir ay ugu horeyso ma ogiye, lama filayo Iran inay Pakistan wadan kale ay xasarad iskugu yimaadaan oo dagaal ay galaan, lama filayo. Iran waxaad moodaa laakiin inay tahay wadan ka edab badan Pakistan. Pakistan waa meel aad iyo aada siyaasadeedu ay u kala daadsan tahay, xukunkeegu uu foolxu yahay, jaamacadahoodu iyo aqoontoodu ay maxaan ku lahayay inkastoo dad aada wax u bartay ay jiraan, anay si wanaagsan u hufnayn. Wadankan Iran waxaa ka dhacay revolution 1979-1980-kii revolution xoogla ka dhacay, isbedel xoogla. Isbedelkaasina waxa uu keenay dad aan hore loo aqoon iyo madax aan hore loo aqoon iyo farsamo aan hore loo aqoon iyo cilmi aan hore loo aqoon iyo mabaadii hore aan loo aqoon bariga dhexe ayay keeneen oo diinta islaamka sida iyagu u fasirteen ku xidhan. Marka waxaa looga baqayaa Iran waxa weeye wadan sidaa u ballaadhan, taariikh dheer loo dhex xadaaradiisu ay islaamka xitaa ka horreysay oo la yaqaanay, oo markii Romansku dewaatii dagaalada la isku soo qaadi jiray waad garanaysaa, iyo Persia, iyo wadanka Israa'iil oo aan ogolayn waddan ku yaala bariga dhexe inuu u soo dhowaado xagga quwadda militariga iyo technologiga inuu u soo dhowaado. Marka waxaa halkan sii shidaya ee cadaawadda sii dabka sii shidaya waa waddanka Israa'iil iyo madaxdeeda. Taas waxaad moodaa dad badan oo yuhuuda ku nool Israa'iil inay taa ay admoodo inaanay mabsuudka ahayn, laakiin dee dad badan oo asalkoogu yuhuud yahay oo waddanka Maraykanka ku nool iyo adduunyada kaleba ayaa iyaguna aada u doonaya in Maraykanka iyo Iiraan ay heshiiyaan oo iyagu horow socda oo cadaawadda in la yareeyo ee had iyo jeer ku baaqaya. Marka waxaad moodaa kuwaasu maanta inay guulaysteen.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka kuliyadda James Wells ee jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka.